meel u dhow albaabka laga galo magaalada qadiimiga ee Hebron ama Al-Khaliil ee daanta galbeed waxaa ku yaala dukaan lagu iibiyo dharka. Milkiilaha dukaanka Badar Tamimi ayaa sheegay in uu dareemay in aad loo iibsanayo cimaamada Falastiiniyiinta tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka u dambeeyey ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas.
Waxaa jira baahi xoog badan oo hadda loo qabo cimaamada, arrintaasi oo aan dareemay. Qof kasta hadda waxa uu doonayaa cimaamadaas.
Wafaad Neem oo ah taariikhyahan reer Falastiin ah ayaa sheegtay in cimaamada aynu maanta arkayno ay ku bilaabantay marka hore Maracad oo soo ifbaxday intii lagu jiray kacaankii carabta ee sannadihii 1960 ilaa iyo 1970, waxaana markii dambe ay yeelatay dhibco ama barabaro madow oo bilaabantay kontameeyadii.
We see it being worn by the leader of the Palestinian people at the time, Yasser Arafat. And he was known to kind of fold the kufiya.
Waxaan arki jirnay iyada oo uu xiran yahay hoggaamiyihii dadka Falastiiniyiinta ee waqtigaas Yasser Arafat. Waxaana lagu yaqaanay inuu cimaamada u laabi jiray qaab u eg qaabka amaba khariirada Falastiin. Islamar ahaantaana haweeney magaceeda la yiraahdo Leila Khalid oo ka mid ahayd hoggaamiyaashii xorriyad doonka Falastiin ayaa iyaduna xiran jirtay cimaamada caddaanka iyo madowga ah. Markaas kadib ayay calaamad u noqotay wax iska caabinta iyo midnimada Falastiiniyiinta.
Dineem ayaa sheegtay in cimaamada la siyaasadeeyey.
It's a terrorist garment or it's villainized when it's being worn by a Palestinian.
Waxaa lagu tilmaamaa dhar argagixisanimo, waxaana laga dhigaa wax xun marka ay xirtaan Falastiiniyiinta iyo xulafadooda.
Siyaasadan awgeed, cimaamadan Falastiiniyiinta ayaa halis ugu jirta in laga mamnuuco dalal ay ka mid yihiin Jarmalka, Kanada, Tuniisiya iyo Faransiiska. Sannadkii 2023, saddex arday oo Falastiiniyiin ah oo ku sugnaa gobolka Vermont ee bariga Maraykanka ayaa la toogtay iyaga oo xidhan cimaamada kuna hadlayay luqadda Carabiga. Siliin Kharuub oo ka mid ah dadka reer Falastiin ee naqshadeeya dharka casriga ah ayaa sheegtay in iyada oo og halista ka dhalan karta ay u bareedhay in ay bandhigga caalamiga ee dharka ee lagu fabto Turkiga ku soo bandhigto midabada cimaamada oo lagu xardhay dhar amaba toobab casri ah.
This is like my first international fashion show ever going out.
Wuxuu ahaa bandhiggii caalamiga ah ee ugu horreeyay ee abid aan ka qayb galo. Aniga ahaan waxay arrintani ii ahayd dareen gaar ah oo muhiim ah. Mar walba waan samayn doonaa. Runtii waxay ahayd khatar aad u weyn, laakiin waan ku faraxsanahay oo aad ayaan ugu faraxsanahay natiijada ka soo baxday.
Haddii aynu dib ugu noqono magaalada Al-Khaliil iyo dukaanka Tamimi, waxa uu ku yaalaa kasuuljeedka deegaanka la dejiyey Israa'iiliinta ee Beyt Romano. Waxa uu sheegay in baahida loo qabo cimaamadaha gudaha lagu sameeyo ay aad u sarreyso, haddana waxaa aad u yar wax soo saarka. Warshaddii ugu dambeysay ee lagu sameeyo cimaamadaha oo ay leeyihiin qoyska Al-Hibawi ayaa waxaa isku gaaray dalabaad badan oo muddo bilo koor ah la soo dalbaday. Diana Butcher oo ku dhaqdhaqaaqda qadiyadda Falastiin islamarkaana siyaasadda falanqaysa ayaa sheegtay intan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza ay cimaamada Falastiiniyiintu noqotay astaan muujinaysa sida ay halista ugu jirto cimaamadaasi iyo guud ahaanba dhaqanka reer Falastiin.
It's been incredible how many people around the world have reached out to me just asking for simple things like a kufiya, like Palestinian embroidery.
Waxaa cajiiba sida dad badan oo adduunka ah ay ii soo gaarsiiyeen iyaga oo soo dalbanaya waxyaabaha dhaqanka u ah Falastiin sida cimaamada oo kale. Waxaanay ka baqayaan in la dabar jaro, taasoo macnaheedu yahay in annaga iyo dhaqankeennaba dhulka laga tirtiro.
Israa'iil ayaa ku hanjabaysa in ay burburin doonto gebi ahaanba Xamaas, taasoo jawaab u ah weerarkii 7 Oktoobar ee lagu dilay 1,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah laguna qabsaday 250 haystayaal ah. Weerarada aargoosiga ah ee Israa'iil ayaa lagu dilay tan iyo wakhtigaasi ku dhowaad 40,000 oo qof oo ku nool Gaza, kuwaasi oo u badan haween iyo caruur.